Servalapi. This is when I work classic with my beautiful queen.
Yamenishika mahaba, sijiwezi kumficha, ndo nashindwaga. Huba lake lanchaza mapenzi, naisi kuchizi kama zima. Mpenzi we, uwe mfupa mnyefisi, mpenzi usinisaliti, na misio rahisi kukusaliti. Don't you know the baby, I am drunk in love, hooked in love for ya. Wamilele penzi, wamilele, just me and you, baby, kuwa na we sawa tu.
Say it again.
Wamilele penzi, wamilele, just me and you, baby, ni kuchore na tatu.
Baya, aki peke yangu siwezi, aki siwezi. Na kulombo tofu, eti nishi bila wewe. Nairobi peke yangu siwezi, aki siwezi. Ya nini nikupe tabu kwenye hesabu, na miendo lako jawabu.